xiisadda diblomaasiyadeed ee xulufada gaashaanbuurta NATO iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee Mareykanka uu u yaboohay Ruushka in uu laba arrimood kala doorto duulaan uu ku qaaday Ukraine oo uu cawaaqib xun kala kulmo amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda Putin uu arko wejigaba. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee Putin? Wariyaha V O E da Anita Bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo taraysa, dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda. Laakiin kadib markii ay wada hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne Vladimir Putin ay noqon doonto, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta. Ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiila oo ku saabsan xogta sirdoonka, laakiin waxa kaliya ee aan sheegi karo ayaa ah in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku. Mareykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta.
Hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono.
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
Waxaan loo sheegay in 16ka February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo. Waxaan ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka. Waxaan la saarayaa calanka dalka midnimadeenuna. Waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan.
Put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world.
Washington ayaa boqolaal oo gargaar military ah u dirtay Ukraine, waxayna isniintii amar ku bixisay in si ku meel gaar ah loo raro safaaradda Mareykanka ee caasimadda Ukraine ee Kiev. Will Bomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka Kennan ee xarunta Wilson Center ayaa VOA-da u sheegay in Putin aanay u badnayn in uu ka laabto go'aankiisa.
I don't see Putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis.
Marko Putin runtii inuu heysto fursad uu dib ugu laabto sababtoo ah wax badan ayuu geliyay intii lagu jiray dhibaatadan. Marka way adag tahay inuu si dib yar faraha uga qaado. Taasi ma aha xeeladaha Vladimir Putin lagu yaqaano.
Strategies.
Intii hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa Moscow, waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira.
We sind bereit für einen ernsthaften
We are prepared to have a serious dialogue with Russia about questions of European security.
Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Europe, NATO iyo Mareykanka. Qorshe aanu taageersannahay ayaan u gudbinay Ruushka. Waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa u sheegay Putin in Ruushka uu ku sii jiro wadahadalada.
No, the readiness for listening to counter arguments, our possibilities aren't exhausted. Of course, they
diyaar ayaan u nahay dhageysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale. Dabcan wadahadalada amniga ma aha inay weligooda sii socdaan, laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO.
Madaxweynaha
Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabateyn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Anita Bawl ee diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.